Kumala ebangalinge mukama Sizenga ndakata masibalo nyesa ebyange kubwange Enana yo vute onze muko Chevute niwe chikompe chomere rogwange Mukama sabo kulisiwa Okuva jori Yesu Yesu yali na omukwano kutachuka Kwe musabe Ebikanye mubulamu ebinji Ono biwangula Yesu Yesu yali na omukwano kutachuka Sabe, ebikanye mubulamu ebinji ono biwangula
Chiri, ori mukanzinyo, mumasoke Yesu.
Arizo muweburi echikulemie.
Kubache chamureta,
tufune subi. Yesu, Yesu, yari na omukwano kutachuka. Kwe musabe, ebikanye. Mubulamu ebinji onobiwangula Yesu Yesu yali na omukwano kutachuka Kwe musabe ebikanye Mubulamu ebinji onobiwangula Kwe musabe Kwe musabe Ebikanye mubulamu ebinji ono biwangula